slow it down, down, down. Oh, Malkia, siyo kujifanya yo, nipe uhakika. Uja kuja chokoza, leo pia. Tu tayari na kufili, siwe mkali pili pili. Nike movie sikipili, kwa kitanda nikupili.